amancane okubo iminyaka sphile emhlabeni ithutshana olitholayo ubobo noma indlela singaziya amagama amancane okubo iminyaka sphile emhlabeni ithutshana olitholayo ubobo noma indlela singaziya.